Aba kuku kuti inhliziyo isebenzisana nengqondo. Obito ndinokthwalito as that ucoko seliphazamisa inhliziyo. Oda ngabe isibelele ululu kuti kohle. Kodwa hayi inhliziyo imi sithathi ska. I'm so far away, is your hopeless.